Piaka. Bam Piaka.
Fresh Piaka. Out from NigerRemix.com.
Motema pasie Piaka Bapiaka Piaka Bana bazokola Mais avenir sombre Piaka Bapiaka Piaka Finanga kope Finanga choke Je cherche ma route Au bout du tunnel Pona mona lumière Dala to bunginzela Loako wela wela Bate inga nazala mobola Nazela bomengo na lola Bango baliaka biso tozela Bango batonda biso so itomela Pona nini bongo Motemezo suka Babo inakota Nani akolobela baye bazanga Hawa esi boteka mawa
Fresh out from NigerRemix.com
Na lingina vote memo tema pasie.